President Museveni achale mbitundu byekigezi naye awenja kalulu akamuza ku bukulembeze bw'eggwanga wabula mukwogerako n'abawagizi be abategeezezza n'abakakasa nti singa munaafuna ettaka eriri mu yiika 15 bagenda kusobola bazimbirako ekibangirizi ky'amakolero olwo nno abantu abasukka mu 1,600,000 basobole okufuna emirimu ebbula ly'emirimu balinyumyeko bunyumya mu kitundu kyabwe. Kulembeze w'eggwanga asinzira ku kisaawe kya Kabirizi wali mu town council ya Rubanda. Mukulembeze ategeezezza nti gavumenti erimbo yenze ya NRM kyasinga okuteekako ennyesira kwe kukakasa nti abantu bafuna emirimu bajje munawokerawo obwavu era okwetabya enteekateeka za gavumenti ez'okwejja munawokerawo obwavu kyekisingira ddala ekigenda okubayamba okwekulaakulanya. Pulezidenti Museveni okwogera bw'ati kyeddiridde Minister Waguno Naguli wa Ministry y'ensimbi n'okuteekateekera eggwanga henna musasi ze okumutegeeza nti abantu beeno beetaaga amakolero aganabayambako okufuna emirimu wabula n'amutegeeza nti balina ika 5-2 zokka okuva eri disitulikiti ze basobola okuwaayo okuteekako amakolero. Pulezidenti Museveni mukumwanukula amutegeezezza nti ettaka eryo libeera ttono ddala kubanga beetaagisa ekintu ekinene ekinabayamba okwekulaakulanyiza ewamu nga disitulikiti n'ebitundu byonna eby'ekigezi okutwalizibwamu.